DJ
Kunde boy, na my baby she's so fine I know. She make me no stress yo lele. Kitandani kwenye sofa njo. Mwendo akanga nyepesi yo lele. She never ever call me.
Why ni mani yo?
Hata simu nikapoke choni.
Hauliza kinani yo?
The type of my woman, no. Na kwenye sita kwa tano, no. She the type of my woman, no. Na kwenye sita kwa tano, no. Oh.
Ige nimchun bring me the rumba, bring me the rumba. Kunde boy mutoto kunyumba, mutoto kunyumba.
Let's go.
Ige nimchun.
Kwenye kiganja nikatulia, sina uchanja baby, sina uchanja baby. Kina kirefu nishazamia, pana undefu nishanogewa. Chukucha chanja baby, chukucha chanja baby. Your love is lolo, I never let you live solo. Kwa penzi lako mini kolo, oh, mini kolo. Nipashe kiporo, if you don't mind just me madulo. Yako matai nisipu.